kwa Munga kishetani sitaki. Ninue baba niongoze tena, nifanye kiongozi kama Daudi. Nilipotea nyumbani but narudi, nimetoka Misri baba nyuma sirudi. Nikweli menteseka sana, kutara uliwa nimeumizwa sana. But sina budi kukuita hosana, juni likupata na nimekufuata. Na kwa ufalme wako ndo watanipata. Kulia nitaenda na we, kushoto nitaenda na we. Kila kitu changu ni we, ni we, na ni wewe peke. Kila kitu changu ni we, ni we. Niko Mungaki, penda Mungu na utaona yote ni Mungaki. Biashara masomo watoto wako ni Mungaki. Eke mani na maisha yako kwake ni Mungaki.
Devil with the left, hit him with the right. I know I'm in a battle, spiritual fight. All in all, I'll be praising Christ, Son of Man. That's my life, I'll be short of his glory. Buddha kama Zacchaeus, nimesinsin, niko zile za hachu. Ain't living by bread, ni by his sword. Fasting and praying, that's the password. In this battle, Jesus is the first word. I don't fear death, ni si coward. Kampo, niliendanga Harvard. But Yesu Christo, unikava. I'm a soldier in the army of the Most High. Niki stay desert, siku wangi dry. Sai, niko on the peak, Buddha, yani niko high. I'm alive again, yani niko high. Kalo,
penda Mungu na utaona yote ni Mungaki. Biashara masomo watoto wako ni Mungaki. Eke mani na maisha yako kwake ni Mungaki. Maisha yako ikiwa mbaya, angalia ni Mungaki. Hata umfukuze nyumbani, weka mani yako Mungaki. Hakuna kama yeye aliye uko Mungaki. Ni yeye atakushindania, anatoka wapi Mungaki. Atakujali maisha yako itakuwa juu. Yeye haijalishi marafiki wanakucheka, wazazi wamekutoroka.